awushingi awushingi ushingela mina nje njengoba ngikwazo awushingi awushingi ushingela mina nje njengoba ngikwazo awushayela shayela awushingi awushingi ushingela mina nje njengoba ngikwazo One goes out shrinking on the side. I know a lot of time. He's in the distance.
Hallelujah.